Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungo lwesihlanu ekuseni umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Christ waseNazareth. Siphinde sibonge ke nomphathi wohlelo ukusiboleka leli thuba. Unkulunkulu ambusise kakhulu. Mlaleli, ngifisa namhlanje ke sibonisane ngezwi likaNkulunkulu elaphayana kumahubo 98. Bese siqala ukufunda laphayana evesini lokuqala ngesithu kwehla nayo. Sizawubona ukuthi isikhathi sisibeka kuphi. Kepha ngifisa ke sifunde lamavesi amathathu okwamanje. Isikhathi uma sivuma sizoqhubeka sehle nawo. Yona ngifundeka ngale ndlela amahubo 98 from verse 1. Muhubelene uJehova igama elisha ngokuba wenze izimangaliso. Esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba. Verse 2. UJehova wazisile insindiso yakhe, ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe. Verse 3. Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli. Imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu. Mlaleli lomlobo waleli hubo ususho lamazwi ukuba ake simhubele uJehova igama elisha. Isizathu ukuthi asho kanjalo uthi ngokuba wenzile izimangaliso. Mlaleli, isimangaliso sokuqala ukuthi wena ukhona emhlabeni, wabunjwa ngomfanekiso wakhe, waphefumulela umphefumulo umoya wakhe kuwena ukuze uphile, ukuze uwenze lezi zinto ozenzayo, ukuze ukwazi ukuvuka ekuseni emsebenzini, ukwazi ukwenza lokhu nalokuyana. Mlaleli, isimangaliso sokuqala leso esikhulu kakhulu ngidlula zonke imangaliso. Kunemangaliso lapho uNkulunkulu ethi makube khona lokhu kwabakhona, wathi makube khona ilanga labakhona, wathi amanzi akabile engxenye abakhona. Kodwa simangalisi esikhulu umlaleli yileso sokuthi wena ube khona emhlabeni. Elithi izwi lenkosi uJehova masakudalela konke, wayesethi ke ake sibumbe umuntu ngomfanekiso wethu ukuze asifuze. Mlaleli, kuyamangalisa ke namhlanje uzwa abantu bethi uNkulunkulu akekho, uzwa abantu bethi uNkulunkulu ungwabamhlophe, uzwa abanye besho ukuthi hayi thina asimazi lo Nkulunkulu, sizikhonzela uNkulunkulu esimbona ngamehlo. Mlaleli, yena lo uNkulunkulu ombona ngamehlo ukumbuza ukuthi ukudalile yini na. Mlaleli, ngoba izwi lenkosi lithi ke uthe engabonakali kepha amandla akhe abonakala. Mlaleli, manje lo mlobi waleli hubu sethi ke muhubelene uJehova igama elisha ngokuba wenzile izimangaliso. Mlaleli, usaqhubeka nokwenza izimangaliso ngoba usaphila nanamuhla. UNkulunkulu esimkhonzayo akakhethe. Mlaleli, kepha ke izwi lenkosi lithi ke umisile usuku azokwahlulela ngalo izwe. Mlaleli, ngaloyo amthuma emhlabeni, ubani? UJesu, ukuze azosifela esiphambanweni. Mlaleli, kuyamangalisa namhlanje abantu bathe dexe, abanandaba nokumkhonza uNkulunkulu, abanandaba nokumdumisa uNkulunkulu, kepha babunjwe ngomfanekiso wakhe. Mlaleli, ngakho ke lo mlobo waleli hubu siyasikhumbuza ukuthi hey, ake nimhubele uJehova igama elisha ngokuba wenze izimangaliso, esekunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba. Kungakho izwi lenkosi lithi uKristu uma ekithina singaphezu kwabanqobi. Bese izwi lenkosi lithi ke uma uKristu ekuthina sisimamukelile okwaqala kuyandlula mlalele lezo zinto usathane asikhumbuza zona asahlulela zona kepha sesisidalo esisha abanye basabanjwe lokho mlalele ukuthi hayi ngenza lokhu yana usathane lokho amkhumbuza zona ukuze amlibazise kepha ke izwi lenkosi lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi mlaleli iBhayibheli lithi ke iphambeko zakho ziyathethelelwa nanoma ngakhumbuza ukuthi izolo wenze lokhu wenza lokho yana futhi wena uNkulunkulu akasakudingi into eyifana nalokho kepha ke wena yazi lokhu ukuthi iBhayibheli lithi ke asihambi ngokubona kepha sihamba ngokukholwa lo mlobi usethi ke mhubeleni uJehova igama elisha ngokuba wenzile izimangaliso esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba mlaleli ungaphezu kwabanqobi uma unuKristu enhlizweni yakho kuverse 2 besathi ke uJehova wazisile insindiso yakhe ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe khumbula ke phela mlalela ukuthi ke thina ke abezizwe siyabantu abanabo uNkulunkulu abanengi mlalela sibakhonzayo sibakhothamelayo kungakho uNkulunkulu wayikhethela uIsrayeli ukuze ke ambule izimangaliso zakhe kithina abezizwe ukuze sikusazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha ke ngenxa ukuthi ke nabo ke izwe enkosi lithi ke bamdelela noma bamflathela uNkulunkulu kepha ke namhlanje iBhayibheli lithi ke uwambulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe mlaleli even nakoma Israel kepha ke nakithina ke futhi mufana phela kuverse 2 ithi ke uJehova wazisile insindiso yakhe ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abeziso ukwambule kuthina ke mlaleli thine besingafanele sithiwe singabantwana baNkulunkulu ngenxa yabo uNkulunkulu abanenge sibakhonzayo even nanamhlanje abantu abanenge basakhonza uNkulunkulu abanenge namhlanje mlaleli kepha ke namhlanje ke kubela wazi ukuthi uJehova uyimbulile insindiso emehlweni ethu thina abezizwe abanye bethu ke njengalokhu sikhuluma ekuseni sesimamukelile sesingabantwana bakaNkulunkulu nawe ke mlalelo uma ungamamukelanga uJesu lalela ithuba lisekhona umphefumulo omuse sekhona enyameni ithuba lisekhona ukuba ubamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi bese uyeka ke ukudlala lokho kwenzayo mlalele kwesinye isikhathi ke sidlala nesonto mlalele sihambisa isikhathi ngenxa ukuthi namhlanje ngcono ngizobhoreka uthi ngesontweni uma ungeke ubhoreke uyentweni zakho into efana naloko kepha ke namhlanje mlaleli ungamkhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangamandla akho onke mlalelo umethembe umkhonza ngenxa yokuthi ke insindiso usumbulileke kuwena namhlanje mlaleli akakho umuntu ongathi insindiso akayazi loyo ngabe usishangefa ephindwe kabili ngenxa yokuthi insindiso siyambulilwe ebantwini bonke mlaleli asikho isizwe esingathi insindiso asiyazi futhi awukho nomndeni ongathi insindiso akayazi mlaleli kepha ke izwi lenkosi lithi uyambulile insindiso emndenini wakho kukhona abasindisiwe kepha wena ke usele kanjani ungasindiswanga awuyiboni insindiso kulabo basemndenini wakho abasindisiwe ngokuba izwi lenkosi lithi ke uyambulile insindiso kubo bonke emehlweni wabezizwe mlaleli leli thuba libalulekile nawe ungaqala ukumhubela iculo elisha mlaleli umhubela uJehova uhube noma usebenza uhube noma usendleleni uhube mlaleli umkhonze uNkulunkulu uyeke lokuhuba lezi zinye ingoma ezingamdumisa uNkulunkulu kepha huba ingoma ezomdumisa uNkulunkulu bese izwi lenkosi lithi ke kuverse 3 ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo yonke indlu yakwaIsrayeli imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu usiyezwa ke mlaleli imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu uyayazi insindiso uhlaleleni ungamkhonzi uNkulunkulu uhlaleleni ungayamukela insindiso empilweni yakho ngoba uyayazi mlaleli yeka izinto zakudala wena yamukela uJesu ukuze nawe ukwazi ukumhubela ihubo elisha mlaleli ngenxa ukuthi ke wenze izimangaliso nasempilweni yakho Ake ngithatheke leli thuba ngenxa yesikhathi ngiliphindisele kumphathi ohlelo ake siphinde sibane futhi ke ngokuzayo uNkulunkulu abe nawe akubusise baba elaphe ekhaya mlaleli
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.